na 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 na, oh yeah. Obulamu bali bakizikiza, nga sinakumanya nalimbuyage kunta nganinga kiwuduwudu okufa ennaku nyingi nga binyetolodde walete ekisa n'okusaasira wali ennaku walete essanyu n'emmaziga wampamu enseko wetabaza eyaka mubulamu bwange wendowooza ku mutima gwange era nze ndayira endwadde n'ennaku tebiri twawula kubanga nze nkwagala wetabaza mubulamu bwange wendowooza ku mutima gwange era nze ndayira endwadde n'ennaku tebiri twawula kubanga nze nkwagala